Nangunga minangunga ni mapepe Sikujivunga kaona pisi minilete Mlango nkafunga ila nagonga muda wote Imwa kago pandunda fiesta bola sepe Boya mshua vipe Achia sete Atwezi kupokeza na baba isio pepe Hata dunia itashanga Wesumeniza Itini vache kidogo changa msheda muto babala Somebody, hater. Michuki bila sababu huyo ni hater. Noga, ifanye tamkunoga Ukijitoa sana mwishowe wanakuroga
Ronga, tuanagonga
Onyeshe watu huyu ni wangu taipiwa na shoga Wataka ucheka na buwana wakata Wataku zunguka ushangari Wataku chekea vizuru soni na mai wako apite nae Kizembe usikai, tena ujiandai Oga takata, kama unautaka Somebody, hater.
Michuki bila sababu huyo ni hater.
Somebody, hater.
Michuki bila sababu huyo ni hater.
Feelings.